baby nakata. Anakata, check it baby nakata.
Money, money, yeah.
Get you beat.
Penelda kawiki kwa listote unakishindo kuliko wote hatu wenifundi kinyama tena mdigo na uko nyuma una mzigo asa bebe anakata anakata cheki bebe anakata anakata.
Na six pack
uyamzidi baby wangu
mana pesa nyingi uliza na nita mchati
uyamzidi baby wangu
alafu na monge la tango
uyamzidi baby wangu
na kiwango
uyamzidi baby wangu
asa baby anakata anakata cheki baby anakata anakata.